Zambian Pulse.
Kanetelera pressure so tabaranda sana kuka kuponuesha. Vimbetinwa akanwa ko kuka kuponuesha. Sometimes kanetana mashavo singachaidi wino beta wapiamo. Bambifi pira na kukoti udati mwana sipo vya pira na kukota. Kanwa
mpose
karaponuesha. Ya akanwa karaponuesha. Akakena akanwa.
La tucha, tundu no musu matapo no kwapo. Ukwisu kwa isu kwa depokelela nako. Judo, inkopo na kwempa. Kwa isu kwa sana da fumu kukushipa.
Akanwa, kanetele la pressure. So tabaranda sana kuka kuponuesha. Vimbetinwa, akanwa kwa kuka kuponuesha. Sometimes kadetia na mashamo. Mwesinga chairi wino beta wapiamo. Bambifi pira na kukoti udati mwana sipo vya pira na kukota. Kanwa
mpose
karaponuesha. Ya akanwa karaponuesha. Akakena akanwa karaponuesha.
Ya kuponuesha.
Ya akanwa karaponuesha. Akakena akanwa.
Wana talks kaba bwacha bwacha.
Akanwa
wilalanda fe kwa chule.
Akanwa
kuka kuponuesha.
Akanwa
ase gaga akanwa ni skata.
Akanwa
kaba na mazeto
futa.
Akanwa kaba ne miponto.
Akanwa
kamokene kuka kudisha.
Akanwa
kamokene kuka kuponuesha.
Some
people they don't tolerate. Maka makanga na upusa biti. Usala puke is too late.
Ngwangwangwa nisi uji mukanyati.
Akanwa kanepaisha. Ukubwatia watia sana maini kata kubwesha. Tatata mpura poro gang.
Wae mwanaka
Team GNV.
Akanwa kanetele la pressure. So tabaranda sana kuka kuponuesha. Vimbetinwa akanwa kwa kuka kuponuesha. Sometimes kadetia na mashamo. Mwesinga chairi wino beta wapiamo. Bambifi pira na kukoti udati mwana sipo vya pira na kukota. Akanwa karaponuesha. Ya akanwa karaponuesha. Akakena akanwa karaponuesha.
Ya kuponuesha.
Ya akanwa karaponuesha. Ya akakena akanwa.
Kumanja jivepo.
You sokso
Samuso nisa gamu.
Bajizo
Donji the monster.
Washi kuku
Ancho na Sancho.
Feba bali utate.
Che
Bawa epa ya nifuapa. Nifumu shweka shweka fi. Chaba tufa monani. Monani Chapwati.
Hey Icon kima pesho. Kumbavu HK flags in a plan. Astro mideo plankton aloti kichai.
Hey
Pashka te bambu.